mapema, jua lijezama, na usichomoza. Nikuite mwezi, unangara sana, hata kiza kikitanda, bado na kuona. Penzi lako tamu kama asali, baby kila kitu chako kwangu mali. Penzi lako tamu kama asali, kila unachofanya baby nakubali. Nakuona kama malaika, kila jina zuri nataka kukuita. Natazama mbali, naona tuko pale, miaka mingi mbele, nipo na wewe. Mpenzi wangu nakupenda sana, ay, ay, ay. Kitu nataka nipende nawe mama, ay, ay, ay.
Mpenzi wangu nakupenda sana,
ay, ay, ay.
Kitu nataka nipende nawe baba,
ay, ay, ay.
Baby oh, baby you're my one. Baby you, baby keep on in the fire. Baby you're my one desire. Baby handsome, baby you're so high. Baby, 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 baby don't stop. Baby, baby, baby love you non-stop. Penzi lako moyoni laniunguza, peke yangu siwezi kupoza. Moyo, moyo.
Penzi lako tamu kama asali, kila unachofanya baby nakubali.
Mpenzi wangu nakupenda sana,
ay, ay, ay.
Kitu nataka nipende nawe baba,
ay, ay, ay. Mpenzi wangu nakupenda sana, ay, ay, ay. Kitu nataka nipende nawe mama, ay, ay, ay.
Mpenzi wangu nakupenda sana, kitu nataka nipende nawe mama, ay, ay, ay.